Karibuni, Pomo Bay County. Karibuni,
Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Kuendeleza urembo tamaduni na talanta. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Kuendeleza urembo tamaduni na talanta.
Wakati umefika, wakati umewadia. Hakuna kubahatisha, tumekuja kujionea. Alichotupatia Mola na kama baraka. Urembo tamaduni na talanta kem kem. Maeneo bunge yote kutoka Homa Bay waheshimiwe, wananchi wote karibuni bei. Hakuna matata, setudi tiko beefed up. Villa Tom, this is the place to be. Yani Mbasa, Ruma, National Park, Tomboya, Muzole, mtu wa distractions. Uvuvi wa samaki, ome na fahari yetu. Mashindano ya madau, tamaduni wetu. Warembo wetu kwa ukumbi wataka talk. Kuna daha kata uso na pendeza. Kuna black beauties, kuna nguo manjano. Kuna wale beba milima kama ligongo. Wacheki, wacheki, warembo viuno. Vichuna, maringo, kanungo, kanungo.
Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Kuendeleza urembo tamaduni na talanta. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Kuendeleza urembo tamaduni na talanta.
Homa Bay County, the county of choice. Kila mtu appreciate everything in it. The beauty, talanta, mchezo and peace. Hatuna woga kulechaya developing county. Maendeleo huku kule maendeleo chapter. Mabarabara zimeimirisha kama kao. Peace all the time, everyone secure. Hatuna budi kuyataja fresh road. Like big tuna kama kuwa ndo kusema ah. Not living out the famous museum. Tomboya museum ndo kusema Homa Bay. Warembo kama kawa tunaona wamejaa. Wanajirembesha kila time wakikatuko.
Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Kuendeleza urembo tamaduni na talanta. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Kuendeleza urembo tamaduni na talanta.
So you're a woman of beauty. Yeah, a woman of substance. Victory is yours and you only get one chance. Letter your culture, your beauty na talanta. And showcase them here on Miss Homa Bay pageantry. My name is Tugat Samoraba. My only weakness, I'm hardly into fashion. But I got a lot of faith in your brain and your talent. To make with stuff that attract like a magnet. It doesn't matter that you hail from bitch. I gotta join your oral dewa kasepul or kabono. Bora una figure in the touch of your culture. Mo super wa super njohuku, the runway wants ya. Pretty girl from Homa Bay. I just wonder how you spending your holiday now. Come along with a girl from Runway. It's champion tourism, even make it pay sense.
Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Kuendeleza urembo tamaduni na talanta. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Kuendeleza urembo tamaduni na talanta.
To the left, to the right, girl, go on to the catwalk. Show up them legs to the guests present. Made the best with the prize. It's the recipe they rise in acceptance. And that is a testament that in Homa Bay hakuna matata. As long as me and Nendo desturi na talanta. Tumekamata na tena kubana. Na sekta ya utalii imebaki kidete.
Umoja na uzalendo Homa Bay ndo nguvu yetu. Tupate ushindi angeleze desturi zetu. Ukabila weka kando tupendani kaunti zetu. Hatutoki Homa Bay. Homa Bay mama yetu.
Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Kuendeleza urembo tamaduni na talanta. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Miss Tourism in Homa Bay County. Kuendeleza urembo tamaduni na talanta.
Homa Bay County Government. Waziri Mheshimiwa Odero Matata. Asanteni kufanikisha hafla hii. Salimia Steve Bunga Daktari.